Gaga plays again. Oriwange siri kuzako. From east to west, ya kwasinga. Oriwange siri kuzako. From east to west, ya kwasinga. Jeje. Mukwano na kunyiziza na yebyo mukwano webityo mayenga kunyanja obuzungu bungi mukwano tokuba obumulu mulu bonondai zompulungu se mukwano serezai uli wokabai mumutima nkabai siri mulungi ntiza singai nebibi mbikola seganai. Omulungi mama zazira, omukwano kutantyo kupa. Oli jojo kunzika, ngafuta kululwa omukwano kwehunya. Nemikwano jiri kwehunya, katikira nonju na mukwano kechenja. Oli wange siri kusako. From east to west ye kwasinga. Siri kusako. Yeah, yeah. From east to west ye kwasinga. Yeah, yeah. Osobola okunyiga, osobola okuyomba kabi kali mukunegana. Oli wange nakwewada, nange ndi uwo wane wada. Okunja wawerimba, wei mupase yo pasinze. Agaya yega kukwa budei, omulungi wange nkusasidei. Mukwano nze netondai, olutsiri nsukako newanai. Amalala gansabanai, yega nkoze nsobi nze nkwetagai. Mukwano nsasira, kakana, kululwo nja kwetondai. Obubako buwulidei, siri damu kukunyiza. Oli wange siri kusako. From east to west ye kwasinga. Yeah. Oli wange siri kusako. Yeah, yeah. From east to west ye kwasinga. Yeah, yeah. Mukwano na kunyiziza, na yebyo mukwano webityo. Mayengo kunyanja, obuzungu bungi mukwano tokuba. Siri mulungi ntiza singa, nebibi mbikola segana. Omulungi mama zasira, omukwano kutantyo kupa. Mukwano nze netonda, olutsiri nsukako newana. Amalala gansabana, gankoze nsobi nze nkwetaga. Mukwano nsasira, kakana, kululwo nja kwetonda. Obubako buwulide, siri damu kukunyiza. Oli wange siri kusako, siri kusako. From east to west ye kwasinga. Omulungi ye kwasinga. Oli wange siri kusako. Siri kusako. From east to west ye kwasinga. Ye kwasinga.